Resident State Attorney wa Buganda Road awandiikidde omulamuzi w'oku Buganda Road ng'amugamba nti omusango gwange ayagala kugutwala bwe naawaabira Kyagulanyi kkooti ya Buganda Road. Kakati ekintu ekyo kiwakanyiza ne mugamba tujja kikaayanako nnyo omusango gwe gunaakutuuka kubanga gavumenti gye baawuddisiza okumala emyaka 20 nga tonoonyeza ku Kyagulanyi kuba omusango ogusooka gwa paasipooti gwakolebwa mu 2000 kati emyaka 20 tewali nakimu kyeyali ekoze eki kyeyali ekoze kulaba nga Kyagulanyi aleetebwa mu maaso g'amateeka. Akaya atenze envuddeyo nkoze okunoonyereza kwange nkutaddewo n'obujulizi mutaddeko ku fayiro ya kkooti kakati ye avaayo akati ayagala kugutwala naye ebyo tujja bikaayana nga 10 omusaalo ogunajja okuwulirwa naye nga nkiwakanyiza ddala kubanga obujulizi bwa mbulina nabukuŋŋaanya nize bulinzi mulamuzi kubumuwa.